exclusive from MalawiChoose.com.
Malawi and the star. Akingi Jajaji. Nine. Give up the asole.
All of the music.
All of the city in Nakota Hule. Near foot on the Jane. The Sunday Kuzeso Tianali Jambwali. In a Sonda Zunguza. Nilindi Pili Mumin and the Kuchokela. Ukunde Kugonja. Utamuza nipo wata kukomoka Mwina songu zipa Tina kumana atambwali oka oka Eee atambwali oka oka Takonda na akachali oka oka Eee akachali oka oka
Zaku mwye kujokela musandi uze Zaku mene nijokela zisa mukuze Dinali tisada ziwane mene Chachariga Naye ndi muntu tupili matopa Sakada kwa nisa Usandi uzezo ipazo Mwaka chitakale Umuleke Ndi moyo wake akale Aliesama kala Nimbili kumene ya kuchokela Futo ineyo kunalibe Balibe chondi chokela Zilibe kantu olo Utama mchula hule Sunga zikonda zaine ndi tatindi chule Ukungo Babule, gati ali hule ndiye na nasondi hule
Olo usiti ndi nakonda hule Ndiye futo ndichane Nisandi kuze zoti ya nali tambwali Inesonda zunguza Nili ndipili kumene ndi kuchokela Ukunde kugonja Utamuza ndipo wata kukomoka Mwina zungu zipa Tina kumana atambwali oka oka Eee atambwali oka oka Agachali oka oka Eee agachali oka oka
Vano ntima wanga uwalimba Bayenda ima Ndita uluka ndatela Bayenda tela Olo utati anakidwa nijigololo
Nisomanda jito
Kaya musiti anadwa labo chisonono
Kaya inalinyimo
Palibe chimene anapanga choti inesina pangepo Zilipo simene dinapanga zoti yesa napangepo Usana mueluze ufufuze mbiri yanga Yemwe ya makunyasayo inendiye jita ipichanga
Usambazi mbasa
Olo usiti ndinakonda hule Ndiye futo ndichane Nisande kuze zoti ya nalitambwali Inesonda zunguza Nilindipili kumene ndi kuchokela Ukunde kukonja Utamuza ndipo wata kukomoka Mwina zungu zipa Tina kumana atambwali oka oka Eee atambwali oka oka Takonda na agachali oka oka Eee agachali oka oka
From MalawiChoose.com, another one.